Yo, this Ross talking, the new brand entertainment. Yeah, man. Listen. Yup. Baby, wange chichiwe kaza. Mipita muri ontima wa. Ontima wange muri waguamba. Baby, wange chichiwe kaza. Tebe kuita nga muri ontima wa. Ontima wange gate waguamba. Ochima nyitiwe wangwala. Biroza wange siti wabiwamba. Naye kati otandise okubaliga kimala maanyi olumwenekaza ze bwenkuyita nga weeraga kinuma bebi ne tokimanyi ekyo wankulira ebitumbwe gwenyabula oterako n'ebiso ebirungi bebi wange kikiwekoza okimanyi yaza kwagala bebi wange kikiwekoza okimanyi nti za kwagala ze wansobera lwe nakusange wanyuzi wansukanyo londaba tenewekweka tenga nze kinuma mulize nempulira bubi bondaba kasonda kosala bebi wange nga tenze nkwagala nawe bebi wange nga tenze kumatira nawe newekyanga olwakukubira kasimu gwe nokasalako ekyo kyanyiza nekuwabira nakwabira dragoni naye yonajjayo ate weyajja ate omuvuma naye wankulira ebitumbwe gwenyabula wankulira ebitumbwe gwenyabula bebi wange kikiwekaza ngaokimanyi nti za kwagala basajja balala wane bakwekasa kimanye nti za kwagala ne bwe mpanga nkusanyuse bebi ekyo tokiraba ne bwe nkiya nti nkusanyuse gwe ekyo tokifuna simanyi lwaki gwe tokiraba ne bwe mpanga gwe tobifuna Rasta kid nze wansobera nirwe nkugambako bebi ne weekyanga wankulira ebitumbwe gwe nyabula wankulira ebitumbwe ebyo bambi wankulira amaaso agamalungi lwe nkulaba ne weekaza ate nze bwe nkuyita gwenoweta ate nze bwe nkutumya nze n'onvuma ekyo nekinuma naye nga nkwagala nekinuma muli nga nkumatira omutima gwange sirimba wagutwala wankulira ebitumbwe gwe nyabula bambi nze wankulira ebitumbwe nze wankuba bebi wange kikyo ntima wa mutima gwange muli waguwamba wotoli ebyange tebitereera switi wange muli wambogonga olabise essanyu ne limbugala lwogenza ate nze nekinuma lwokomyewo essanyu lya ne limbugala nkulira walayi nga nsanyukamu lwogenze nekinuma bebi wange ng'okomawo mu baana baffe ffe ne tubawamu kinsanyusa nange bwe ntyo nze nensanyuka gwe bambi twegendere wakeyo bebi wange leka balabe yo this Rasta kid the new brand entertainment bambi nze tonumya naye nze nkwagala naye nze bambi tonumya yo like a voice and Rasta kid began a safe yo and dragon dragon.